matter what you do, them go talk. Yeah. Ime nke ọma gekuwo kuwe. Ime nke ọjọọ gekuwo kuwe. Oh, oh, oh.